nze ne munsira nya
tukamata tutera walio kunyamba
embera ne wenyiganga
bela mugumu nga mmanyi walio kuntasa
iye fwe bali abana
ola bila kwano gamba mukama lina amanyi
era yenzo mwana
kulite muna kuna ye mukama ye ayamba kati nze ne munsiba
tukamata tutera walio kunyamba
embera ne wenyiganga
bela mugumu nga mmanyi walio kuntasa
Nina komukama tontwala
kusaba nkumiro bwana
esubiye ninanja kuono kaba
kanyongereza la
nina komukama tontwala
kusaba nkumiro bwana
esubiye ninanja kuono kaba
kanyongereza la
ulitabaza mudakanesi
we balonkumira mama
ngwe mutonzi wenesi
chatuba tukusiza
kati nze ne wansiba
kamata tutera walio kunyamba
embera ne wenyiganga
embera mugumu nga mmanyi walio kuntasa
yefe bali abana
olabira kono gamba mukama lina amanyi
era yenzo mwana
nkulite muna kuna ye mukama ye ayamba
kati nze ne wansira nya
kamata tutera walio kunyamba
embera ne wenyiganga
embera mugumu nga mmanyi walio kuntasa
yefe bali abana
Ola vila kwano gamba mukama lina amanyi
Era yenzo mwana
Kulite muna kuna ye mukama ye ayamba Omukwano gogwe guyambye webale Mukono gogwe kumumye webale Amanyi goge gayambye webale webale Tata webale
Zijukilo kilo kusula kubidea Nganengo yera tambala vizera Mwenyo yesuge watalilo pia
Tata webale
Twego mbanga na magumba
Kakanyame wafe tuba kubitimba
Kenkube tukuba mutiro
Tuise mubinzi na yungu kama webali
Twali mubinga twadoha Ama ziganga twaiwa Bayo burundi baseka Mukama bami webali
Katunze ne bunsiranya
Mukama tatutera walio kunyamba
Embera ne wenyiganga